iyadoo ka hadlaysay shir jaraa'id oo jimcihii ay ku qabatay magaalada Maputo ayaa wakiilka OJA ee Mozambique Paola Siraro Emerson waxa ay sheegtay in dadaalada ururkeeda ee wax ka qabashada xaaladda bini'aadamnimo ee daran ee ka jirta dalkan ku yaala Koonfurta Afrika ay yihiin kuwa aan sidii la rabay qarashaad loogu deeqin. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in wadardhan 2.3 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo gobollada waqooyi ee Cabo Delgado iyo Nampula, laakiin OJA ayaa ku shaqaysa miisaaniyad aad u kooban.
We're looking for $413 million for Cabo Delgado, and of that we have received just about $43 million.
Waxay tiri, lacagta 413 milyan ah ayaan u raadinayno gobolka Cabo Delgado ama dagaalka Mozambique. Waxaan ka helnay qiyaastii 43 milyan ama wax la mid ah, oo ah in ka badan 11% sidaas daraaddeed maynaan helin deeq ku filan. Caadiyan xilligan oo kale ee sanadka waxaan heli jirnay ugu yaraan 120 ama ka badan.
Right now there are over a million people who need urgent life-saving humanitarian assistance in Cabo Delgado. Humanitarian organizations, United Nations...
Sida Emerson sheegtay, cunto yarida ayaa si isku mid ah u xoojisa nuglaanshaha dadka gudaha ku barakacay bulshooyinka martida loo yahay iyo kuwa soo laabtay. Mozambique ayaa si joogto ah waxaa uga dhaca duufaano, fatahaado iyo abaaro, kuwaasi oo waxyeello u geysta kaabayaasha gaarka ah iyo kuwa guud. Sanadkii 2023 duufaantii Ferj oo ahayd mid khatar ah ayaa gobolka waqooyiga Mozambiq 2 jeer ku dhufatay iyadoo wadatay dabaylo xooggan, roob aad u daran iyo daad baahsan. Abaaraha soo noqnoqda ayaa sidoo kale ah walaac aad u daran, maadaama 80% dadweynaha reer Mozambiq oo ah in ka badan 3 milyan ay ku tiirsan yihiin beeraha iyo roobka.
Quero deixar aqui a nossa firmeza de que custe o que custar. No final, vamos vencer o terrorismo na República de Moçambique.
Hadda 1 milyan oo qof oo ku nool Cabo Delgado ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah oo nafbadbaadin ah. Ururada bini'aadantinimada sida Qaramada Midoobay, ururada caalamiga ah iyo kuwa kale ayaa maalin walba dadkan ku taageera gargaar cunto, taageero caafimaad iyo caawimaad la siiya caruurta, taageero maskaxeed iyo gargaar kale oo ay ka fuliyaan guud ahaan Cabo Delgado. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda maalgelinta oo yar ayaa adkaynaysa in taageero dhinacyo badan leh loo fidiyo dhammaan goobaha ay saameysay. Warkan ayaa kusoo beegmaya xilli weerarada argagixisadu ay ku bateen waqooyiga dalka Mozambiq bishii lasoo dhaafay. Koox diimeedyo ayaa lagu qasbay inay ka qaxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka fogfog ee ilaa Bembo iyo magaalooyinka kale ee waaweyn, kuwaasi oo ay buuxdhaafiyeen dad barakacyaal ah, iyadoo sidoo kale ay sii kordhayaan kacdoonnada ka socda gobolka Cabo Delgado. Isla mar ahaantaana, ciidamada ka socda ururka horumarinta Koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyay SADC ayaa bilaabay inay yareeyaan tirada ciidamadooda halkaasi dhaqaale darro awgeed. Wasiirka gaashaandhigga ee Mozambique, Christopher Wachome, ayaa u sheegay idaacadda Mozambique Jimcihii in dhammaadka howlgalka aan loo arki karin inuu burburay iskaashiga SADC. Waxa uu sheegay in howlgalka military ee SADC uu ka tagayo Mozambique sababtoo ah waxa ay buuxiyeen ujeedadii loo abuuray si loo xasiliyo waqooyiga Cabo Delgado dibna loogu xoreeyo aagaga ay argagixisadu maamulaan.
Repito que o grande responsável pela defesa de Moçambique somos nós, os moçambicanos.
Waxa uu yiri, waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inaan aaminsanahay in wax kasta oo ay nagu qaadato ugu dambeyntii aan ka adkaan doono argagixisada ku sugan Jamhuuriyadda Moçambique, sidaan uga adkaanay dhammaan noocyada khataraha ah ee dalkeenna ka dhacay waqtiyadii hore. Madaxweynaha Mozambique Filipe Nyusi ayaa waxa uu isna sheegay in ciidamada xoogga dalka ay tahay inay kaalin muuqata ka qaataan howlgallada ka dhanka ah argagixisada, inkastoo ay jiraan caqabado, buu yiri. Waxa uu yiri, waxaan ku celinayaa in dadka ugu badan ee mas-uulka ka ah difaaca Mozambique ay yihiin reer Mozambique. Saaxiibadeenna ayaa na caawin doona. Waxaan sheegay inaan ku jirno marxalad tababar ah oo lagu dhisayo iska caabin. Sidaas daraaddeed, ayuu yiri, waxaan xasilin doonaa dalkan kadib markii la xoreeyo deegaanada. Tan iyo 2017 kacdoonka ka socda Cabo Delgado oo ay wadaan koox sheegatay inay xiriir la leedahay dowladda Islaamiga ah ama Daacish ayaa argagixiyey dadka rayidka ah, waxayna sababtay hakad ku yimid dhowr mashruuc oo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah looga soo saari lahaa gobolkan, kuwaasi oo ku kacaya balaayiin dollar.